Mi number seller media. Number seller media.
Hey, your trunk.
Hey. As you know, one man, you know, one man, you know, one man, you know, one man. Baluza, baluza, tron.
Aye, chilo, she. Tron, sengong. Aye. Nainda go banda nege. Nainda go banda nege. Aye, nainda go banda nege. Aye, nege. Aye, nege. Nainda go banda nege. Nainda go banda nege. Aye, nege. Aye, nege. Aye. Chilo, she. Now, ya. Machele wa so lege.
Soon to Chicago. Whisper bees are on my door. I told ya Maliza let talk. Hey, bravo. Soon I turn to Chicago. Whisper bees are on my door. I told ya Maliza let talk.
Unajifanya upo kimya kumbe na kuhuma. Wana mali sisi choki hatuna. Ujuma, sukuma. Mpena talifa na ikutuma. Joto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mnabisha mbona mnanuna. Mnakunja. Uju, tapaje na kituwa shangai china.
China wanama.
Naenda kupanda ndege. Naenda kupanda ndege. Naenda kupanda ndege. Ndege, ndege. Naenda kupanda ndege. Naenda kupanda ndege. Ndege, ndege. Chiloji, now ya.
You know when a man push you, when a man boy.